kukoku musi wa makura uzandindisha kumisha uzanshira ejuru umagarike kurutare sirimwe sikabiri wabikoze harubwo nataye n'ibyiringiro Chicken intege nkuvaho kubw'ineza yawe ungarura mu buhungiro nzategereza nzakomera nzatuza menye kuri mana nzatuza
Yeah.